Nehemiya isahluko 5 verse 1.
Kwaba khona ukukhala okukhulu kwabantu na umkabo ngabafowabo abajuda.
Verse 2. Ngoba bekhona bathi thina namadodana ethu namadodazi ethu sibaningi masithola amabele ukuba sidle siphile. Verse 3. Babe khona nabathi sibambisile ngamasimu ethu nangezivini zethu nangezindlu zethu masithola amabele ngenxa yendlala.
Verse 4. Babe khona nabathi sitshelekile imali yokuthela enkosini ngamasimu ethu nangezivini zethu.
Verse 5. Nokho inyama yethu injengenyama yabafowethu, abantwana bethu banjengabantwana babo, bheka sithobisa amadodana ethu namadodakazi ethu abe izigqila, amanye amadodakazi ethu asethotshisiwe futhi awakho amandla ezandleni zethu ngokuba amasimu ethu nezimvini zethu sekungokwabanye. Verse 6. Ngathukuthela kakhulu lapho ngizwa ukukhala kwabo nalawo mazwi. Verse 7. Inhliziyo yami sicabangile, ngathethisana nabakhulu nababuzi ngathi kubo, nina nonke nibiza inzalo omunye komunye, ngase ngibiza ibandla elikhulu ngabo.
Verse 8. Ngathi kubo, thina njengamandla esinawo sihlengile abafowethu abajuda ababethengiselwa bezizwe, seniyakuthengisa ngabafowenu bathengiselwe kithi na, bathula abafumanangazwi.
Verse 9. Ngathi futhi, akukuhle nikwenzayo, beningehambe yini ngokwesaba uNkulunkulu wethu ngenxa yokuthuka kwethu ngabezizwe izitha zethu na. Verse 10. Nami nabafowethu nezinceku zethu sibatsheleke imali namabele, ake siyeke ukubiza lenzalo.
Verse 11. Ake nibuyisele namhlanje amasimu abo nezivini zabo neminqumo yabo nezindlu zabo nengxenye yekhulu yemali neyamabele neyewayini neyamafutha enikubiza kubo kube inzalo.
Verse 12. Base bethi, siza kubuyisela kubo, singabizi lutho kubo, siza kwenza njengokusho kwakho. Ngase ngibiza abaphristi ngabafungisa ukuba benze njengalelo zwi.
Verse 13. Ngavuthulula ingubo yami ngathi, uNkulunkulu makavuthulule kanjalo bonke abantu abangagcini lelizwi ezindlini zabo nasemfuyweni yabo, mabavuthululwe kanjalo babe yise. Lonke ibandla lathi amen, ladumisa uJehova, abantu basebenza njengalelo zwi. Verse 14. Futhi kusukela osukwini engamiswa ngalo ukuba ngibe ngumbusi wabo ezweni lakwaJuda, kwaseminyakeni wamashumi amabili kuze kube senyakeni wamashumi amathathu nambili kaRitashishati inkosi, iminyaka eyishumi nambili, mina nabafowethu asidlanga isinkwa sombusi. Verse 15. Kepha ababusi bokuqala ababephambi kwami babebathwesile abantu, bathatha kubo isinkwa newayini kanye namashekeli angamashumi amane esiliva, nezinceku zachachaza phezu kwabantu, kepha mina ngenzanga kanjalo ngenxa yokumesaba uNkulunkulu.
Verse 16. Phezu kwalokho, ngabambelela emsebenzini wogange asithengangazwe zonke izinceku zami zabuthana khona emsebenzini. Verse 17. AbaJuda nababusi abantu abayikhulu namashumi ayisihlanu badla etafuleni lami kanye nabafika kithi bevela kwabeziza basizungezayo. Verse 18. Okwalungiselwa usuku lwabalunye nje kwakuyinkabi nezimvu eziyisithupha ezikhethekileyo, ngalungisela nezinyoni wayini eliningi nezinhlobo zonke kanye ngezinsuku eziyishumi. Nokho angicelanga isinkwa sombusi ngokuba ubugqila babusinda phezu kwalaba bantu.
Verse 19. Ngikhumbulele uNkulunkulu wami, ngengakho konke ngikwenzele laba bantu kube kuhle kimi.